Ngibingelela balimi, nginamukela esiqephini sethu sesihlanu sengede yangoMeyi okungunhlaba kulonyaka u-2022. Ikhasi lesishiyagalolunye kuya kweleshumi osihloko sithi sekutholakele ukuthomba uphuzi okuyi-orange rust emobeni waseNingizimu Afrika. Ibhalwe ngu-Sharon McFarlane, umcwaningi ngezifo zomoba kwa-SASRI kanye no-Rowan Stranek, umphathi wabeluleki kanye nabaqikelela ukuvikeleka komoba. Ifundeka kanje. Ukuthomba okuphuzi okuyi-orange rust ephinde ibizwe nge-Phashiyanyo Huelmi sekutholakele emobeni wemboni kashukela eNingizimu Afrika. Izinhlamvu ezincane zokuthomba okuphuzi lokhu zaqala ukutholakala ngonyaka wezi-2016 konoqhaka bezinhlamvu ababeke kwelinye lamapulazi esikhungo sezocwaningo ngomoba eMpumalanga. Kodwa kungokokuqala kutholakala noma kubonakala isifo uqobo emobeni osemasimini. Lesi sifo siqale satholakala ezinhlobeni zomoba ezintathu, u-N41, u-72 kanye no-76 epulazini eliseduze naseShaka Skraal ogwini olusenyakatho. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi sabe sesitholakala nase-Mount Ashcom, imfolozi flat esizela amatikulu eShowe kanye nasemzimkhulu. Nezinye izinhlobo zomoba sezitholakale zinalesi sifo okubala kuzo u-N23, u-36, u-49, u-60, u-63 kanye no-77. Ukuhlaseleka okukhulu kubikiwe kusukela entwasahlobo kuya ekuqaleni kwekwindla izweni laseBrazil kanye naseFlorida. Ukuhlaseleka kuvunwa izimo ezifudumele eziya ku-20 kuya ku-26 degrees Celsius nomswakamo obalela ukuba ngaphezulu kuka-97% ebusuku. Ukuhlaseleka kakhulu kuyehla uma amazinga okushisa edlula u-62 degrees Celsius isikhathi esithi asibe side. Siyacela niqaphele uma nibona lezi zimpawu kona noma iluphi uhlobo lomoba noma ngabe ungakanani kuzo zonke izindawo ezitshale umoba. Uma nibona izimpawu ezisolisayo, nibikele ihhovisi labezifo nezinambuzane nokusatshalaliswa kwezinhlobo zomoba noma abeluleka abaseduze nani. Isivuno esithinteka kanjani? Amagciwane okuthomba anciphisa ukukhiqizeka kokudla kwesitshalo emaqabungeni asebenzise imisoco yesitshalo ebe esihlasela. Lamagciwane enza umonakalo kuqweqwe lweqabunga kuthikamezeke indlela isitshalo esilawula ngayo ukulahlekelwa ngamanzi, okuholele kufeni kwamaqabunga ahlaseleke kakhulu kungakabi isikhathi. Konke lokhu kunomthelela ekulahlekeni kwesivuno. Ubunzima, ukuphikelela kanye nokulahleka kwesivuno okuhlobene nale nkinga kuzohluka unyaka nonyaka, kuzoya ngesimo sezulu kanye nezinhlobo zomoba ezitshaliwe. Kodwa ukulahlekelwa okubalelwa kumaphesenti ayi-15 kuya kwangama-40 sekuke kwabonakala. Mase sibheka ukubhebhetheka. Amagciwane okuthomba akhiqiza izinhlamvu ezincane ezingabonakali ngamehlo enyama. Alula futhi akwazi ukumelelana nezimo okwenza akwazi ukubhebhethekiswa umoya kanye namanzi endaweni ende nemfishane ngokushesha. Ukuthomba akubhebhethekiswa ukutshala imbewu enalesi sifo. Mase sibheka ukuphathwa. Ukumelana nalesi sifo kwezinhlobo zomoba iyona ndlela yokuphathwa komoba engaba ngcono ngokwezomnotho. Kodwa kuba nzima ukukhiqiza uhlobo olumelelana nalesi sifo ngoba maningi amagciwane okuthomba athelelana isitshalo. Ukwazi kohlobo lomoba ukumelana nohlobo oluthile kokuthomba akusho ukuthi lolo hlobo lomoba luzomelelana nakho konke ukuthomba okwahlukahlukene. Isibonelo, uhlobo lomoba u-N12 liyakwazi ukumelelana nokuthomba okuntsundu okuyi-brown rust. Kodwa lona lohlobo luyazwela kwi-tawny rust. uthomba okuphuzi nakho sekuke kwabonakala kulolu hlobo lomoba. Ukuhlaseleka kohlobo olulodwa lomoba ingqube yokuthomba nakho sekuke kwabonakala. Ukuguquka kolibofuzo lwamagciwane okuthomba kungaholela ekutheni izinhlobo zomoba ebezikwazi ukumelana nalesi sifo zizwele ngokuhamba kwesikhathi. Ukutshala uhlobo olulodwa lomoba indawo engadluli kumaphesenti angamashumi amathathu kunciphisa ubungozi kanye nomthelela wezinambuzane nezifo ongakwenza uma isimo siphuthuma. Ngokulandela uhlelo lwesimo esiphuthumayo, abasebenzi bakwa-SASRI baphansi ngomkhakha wokuqikelela ukuvikeleka komoba bamatasa ngohlelo lokuhlola ubungako kanye nobunzima bokuqubuka ukuthomba komoba kuwo wonke amasimu emboni. Uma ulwazi oluthe xaxa selutholakele ngezinhlobo zomoba ezithintekile, isinqumo esiyizo zizothathwa mese kwenziwe okufanele. Kodwa okwamanje isibulala kukhutha esibizwa nge-Amistar Extra esibhaliswe ukulawula ukuthomba eNingizimu Afrika singafuthwa ukuthiba lesi sifo kulawo masimu athelelekile. Ukuthola ulwazi oluthe xaxa sicela uxhumane nomeluleki oseduze nawe. Ngiyabonga.